ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
Ikiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ukorera mu Rwanda.
Mwaramukanye amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoroni Eric Bagira Ubusa basuhuza. Mu kiganiro cya none ijambo turarisangirira mu ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Burera gahana imbibe n'igihugu cya Uganda. By'umwihariko aha hari mu bice byakunze kugorwa no kubona ibikorwa remezo bihagije bigatuma abahatuye bambuka gusaba zimwe muri serivisi mu gihugu gituranye cya Uganda. Muri ibi bihe rero imibano y'ibihugu byombi icumbagira imigenderanire ku baturage b'ibihugu byombi yabaye mibi. Muri iki kiganiro murumva uko abatuye mu murenge wa Kagogo bagenderana n'abanyayuganda uko byahoze uko bihagaze ubu n'ibyifuzo ku bahatuye. Imibano y'ibihugu by'u Rwanda na Uganda yatangiye gutosekara cyane kuva mu mpera za 2017. Buri gihugu gishinja ikindi ibikorwa byo guhungabanya umutekano. Muri iki kiganiro twari bugire n'uruhande rw'abanyayuganda tukumva uko babona iyi migenderanire ariko ntitwabashije kubabona. Nakwibutsa ko ku munsi wo kwibohora ku nshuro ya 2024 umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yategetse ko abari basanzwe bambuka imipaka bajya gusaba serivisi babihagarika yanga ko bahura n'ingaruka mbi. Reka dutangire mbumvisha uko yabivuze yari mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda.
Abatuye ku mipaka rero hari ikintu kimaze iminsi numva mudufashe ariko cyane cyane inzego ziri hano z'ubuyobozi yize kubabwira ntawushaka kongera kubyumva kubera ko tuta nta mashuri ari ku mupaka ugenda birometero 5-7 kujya ku ishuri mu gihugu cyawe cyangwa mu karere utuyemo ariko utuye hafi n'umupaka wakwambuka ukajya ku ishuri ugiye ibirometero 3 aho kugenda 5 cyangwa kwivuza. Hari abana bambwiye ngo abana basiga amashuri bakambuka imipaka ngo bagiye gushaka serivisi zijyanye n'iby'ubuzima kwivuza cyangwa ibintu bitandukanye. Abana batuba amashuri ya primaire ndetse bamwe bagafatwa banyuze inzira zimwe zinyurwamo n'abanyuze inzira zitari zo nyine. Hari abajya hambuka imipaka bajya kuzana ibiyobyabwenge baje gucuruza mu Rwanda cyangwa amayoga za waragi n'ibindi. Ndabibwira mwebwe wenda ntibihari byinshi hano ariko ndabibwira kugira ngo aho biri babyumve n'abari ku mipaka baranyumva. Ibyo ntabwo ari byo. Nta n'umupaka twambuka ngo tujye kubona serivisi ziruta izo dutanga hano mu Rwanda. Ari mu by'ubuzima, ari mu mashuri, ari mu ntibikwiye rero ababyeyi muhana abana banyu ariko n'abo bantu ubwo nabo baranyumva ariko icyo nasoreza kuri cyo ndabasezeranya ko tujye gukora ibishoboka byose izo mpamvu zikoreshwa zituma abantu bajya kwambuka imipaka bakajya ibintu bibiri. Kimwe, baza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bajya kwambuka bashakisha hakurya y'imipaka babibone hafi y'aho batuye yabo. Iyo ni inshingano ya mbere dufite kandi nk'uko nanabivuze aho bitari mujye mubitwishyuza tumenye impamvu bidahari warangaye ninde nidusanga nta warangaye kandi dusanga bihari ubwo tumenye ngo ukikwambutsa ni ikindi.
Tumaze kumva ibyo ijwi rya Amerika yagiye Kagogo kureba uko byifashe. Uyu muturage aratangira yereka ijwi rya Amerika aho ibihugu byombi bigabanira.
Aha ni mu Rwanda hari agace gatoya ko mu Rwanda ariko iki gice cy'ikibaya kinini cy'urutoki cy'i Buganda.
Hano gutya muri ibi bice?
Muri ibi bice uri kubona yuko hano hari ikiyaga, iki kiyaga cy'i Buganda cyitwa Nyakayumbu. noneho hariya ni kiriya kigo ni kibugana nacu hari hariho primary na secondary
uravuga amashuri abanza nayisumbuye
hari ukubona rira batiri rifite amabati y'icasi dore n'ikindi kigo hano cyama gifite amabati atukura hano nacyo ni ikindi kigo cya primary
naho ni mu Bugande serivisi musabayo cyane nizihe
bo serivisi dusabayo cyane mbese ubwo kubera yuko nk'abashiki bacu bashingirwa yu biba ngombwa yuko natwe tubasura nk'aho hari bashiki bacu na bene mama mbese ni ukugenderana cyane
aha kugenderana biracyemewe none
cyane rwose mbese turaha iyi nzu ni Buganda ndani
iyi ngiyi mu metero zingahe hafi ijana
ijana nazo ugeze aho
ubu muragenda mugasabana bisanzwe
cyane rwose ubona n'abantu bari guhora hari ibishimbo hari ahindi
ni ukuvuga ngo ushobora gusangamo abanyarwanda bagiye muri Uganda
cyane rwose mbese nko kuja nk'ahantu hepfo ntibisaba kuja ku mupaka kuko umupaka urakomeje kugeze mu irepfo ziriya ntufire hirya hirya
uravuga umupaka rusange wemewe
cyane
urahoze
muraho muraho
yego yego
twaza mu byuma rero turi kubaka
nge nitwa Eric ndi umunyamakuru wa radio Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika BBC
oya Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika ndacavuga ro
nuko rero twari turi kuganira na bagenzi banyu ku mibanire hano bambwiye ko n'ubu ngubu hano ni muri Uganda hano turi mu Rwanda mubanye mute mwebwe
twebwe nk'abaturage dutuye tuvuge nka kagogo ku giturage n'ikindi muri zigombora zanga duturanye nta kibazo ariko uyu muntu arenze hano akagira hano igisoro baramufata bakamuca miliyoni ebyiri z'isene byaba atazibonye bakamukatira amezi 23
izo miliyoni baziguca kubera iki
kuko uba uri umunyarwanda iyo babonye bafashe umuntu w'umunyarwanda baba ni nk'imari baba babonye mbese
ni nk'imari ushatse kuvuga ikimari ngo ni nk'imari
none se ko nta munyarwanda babona ngo batamuce izo sente bamufashe
byatangiye ryari byo ngibyo byo kubaca isente amafaranga
ariko muraho imyaka ibiri nita bibiri n'itatu
hanyuma hagataho birakomoka hehe mwebwe nk'abaturage bamusanzwe bajya bababwira impamvu
twebwe nta mpamvu batubwira iyo bafunze umuntu barava mu munaci ngo bafashe umunyarwanda kubwo nta cangombwa afite kubwanyuze ku mupaka ubwo yatanyuze ku mupaka rero byanga byakonda baramufata kandi urabona duturanye twese baririrwa mu Rwanda tukaje wabo ariko ibyo biza bitubabaza kuba nk'umuntu kuba duturanye nk'aha uwe umuganda kirirwe n'ahangaha kuko wagera muri za gisoro kari kubura duturanye ukumva ngo bafunze umuntu ngo bamuciye miliyoni zinizi urumva burya kibari kibazo
byigeze bikubaho se cyangwa
njye ndumuyobozi w'umudugudu ariko umuntu mfite umuntu abo batsindanga muntu bari nazo yagira amahirwe akiruka akabasiga nabo bafunze ejo bari mfite umuhungu witwa Muhawe Gasiyane irangamuntu n'ubira cariyo yabuzwe no kwaje kwishikira
mu kahe kagari mu
murenge wa Kagogo
twagiye twumva ko abantu muturenye n'abanyayuganda mwajyaga mujya gusaba yo serivisi z'ubuvuzi zo kwiga ibyo birakomeje
n'ubu dufite abana bigayo hano ku mupaka bariga
baragenda bakiga bagataha nta kibazo
nta kibazo gihari ikibazo nico ngisho cha gisoro umuntu w'umunyarwanda ugezeyo ugeze gisoro rwego kwa ibintu yo mpamvu imbere kwa ragenderanaga nta kibazo ariko ukuntu byabirindutse ugasanga bari gufata abanyarwanda bakanabafunga bakabaca nayo amande ugabuze bakamukatira imyaka 2 na mezi 3
nukubera iki se abantu bajya kwiga Uganda ni ibikorwa remezo bidahagije ku rundi ruhande
ibyo byo kuja kwigiya abana kuja kwiga hakurya y'igihugu akenshi ni amashuri gari kure ko twagize amahirwe hano umubyeyi wacu Kagame yatwubakiye hano turi kubaka hano bari kubaka ibyumba 2
nibwo mutangiye kubaka ubushize yari yavuze ngo aho ibikorwa biremezo bidahagije babishyireyo ariko abana bari kuguma barenga imipaka bajya kwigayo kuko ngo bashobora kugira ingaruka kuva yabivuga mwarakomeje ariko se hari ingaruka mugize mugira nazo
nta ngaruka kwahuye nazo ariko nuko uvuga ngo nitubona amashuri hafi abana bariga
naho kukijyanye n'ubuvuzi byagendaga bite
ubuvuzi nabwo bawe twegereze naho hatuberaga kure urabona mu gitarane nyuma y'umusozi ariko hano batukubatiye poste de santé hano mu mudugudu kwadikanyije no gutwa karombero
yatangiye gukora se
irakora
yatangiye gukora nka ryari
mu kwa 12
izindi serivisi mwabonaga yo uvuga ngo imibani baze kuba mibi mutakibona nizi
dera duwembeje dufite nk'abana baje Uganda kuje gupakaza yaje gupakaza akaza akagura none nk'agasinda cyangwa si gutwenda two mu rugo ariko none kuvuga nta mwana w'umusore bavana ngo agiye kuje Uganda agiye gupakaza yo ngo agenda azi kuko ataragera yo cyangwa si ne bavuye Uganda kugira ngo arenge gisoro atazi kuko aragera mu rugo
nk'indwara zikomeye mwajyaga mujya kwivuza Uganda ni nkizihe
n'uburwayi bwa rwo bwose ariko malaria na kashe na kubye n'abagora kuza kubyarira yuko umugore n'abafashwe ninda kujya mu rurenge 500 bitanu bine umugore ari kunda kibare kibazo cyo kukamenda ngahariya ni kilometro kimwe akabarengiye akabarabyaye passe
hariya muri Uganda
akabyara hano rwose
kandi n'ubu muracyabikoresha kubera ko
n'ubu baracyabikoresha abenshi baracyabikoresha ariko kubwo batwegereza ino poste de santé hano iratworohereza tu
ubwo ni poste de santé yahe
yakiringa
ariko
na Kayonzi turayifite
ni byiza rero
cyane rwose tubonye amashuri tubonye ivuriro bose romba twakora ibiki nta bindi rwose ni ugushima Imana
hari ikindi wumva wakongeraho mu kiganiro dusangira ijambo
cyo nakongeraho icyambere twabonye amavuriro garahano garatwegereye icyakabari tubonye abana kugira ngo abana baze barigira hano bugufi dufite n'amazi yari duhaye Kagame icyakane ikintu twakurikizaho n'icyo bita amashanyarazi gari ntago gafite ntagakomeye tu uko rugadakomeye n'abaturage bayikururiye ubu kuje gushaka ibyo twita gahunga ni ukuvana tukazira mu kidaho
agahunga uravuga iki dusobanura abakurikira ijwi rya Berga mu kiganiro dusangirizamo
agahunga turavuga ni umutsima w'ibigori
akahunga
nanga si igikoma c'ibigori none no kuva hano iyo dushaka kuje gushesha urabona mu kidaho aho baturutse ngirewe ariko kilometro 20 twabara nka bitanu ariko ngo tugize amahirwe bakatwongeramo amashanyarazi igihe umugore we afite nk'utu kibiro bitanu by'ibigori arajya gushesha nk'aha azabana bakora ikintu nk'igikoma
ndabona nacyo gihingwa mufite hano
ibigori rwose ubibona ni byiza ni kareke z'ubure
no kuvuga ngo rero mu yandi magambo murifuza umuriro w'amashanyarazi uhagije kugira ngo mutakomeza kujya muri Uganda
cyane rwose kuko rero urabona hari kukamera ndi kukubwira hari icuma cyanzika gahunga tubonye umuriro mwinshi akagira abaterankunga bakaza bagashira hezo mashini ntabwo rwumva rwaje yugari kwari kumara yiki impamvu ari aho badusumbye amashanyarazi tubonye amashanyarazi ashitse baza bakubakaho
urakoze rero ndagushimye nego mama
barame
muraho
ego
amakuru
ni meza
uraho nawe
ego
nje nitwa Eric ndi umunyamakuru wa radio y'ijwi rya Amerika twari tubasuye hano mu murenge wa Kagogo mubanye mute n'abanyayuganda muri ibi bice
bene wacu turaturanye
ngo muranashyingirana
turashyingirana abanyarwanda bari muno abanyarwanda bari muno ubwo abani ba mabukwe batuye hagataha ni ba data bukwe nta twapfa kubamaguza
bushobora kwira ugiye nko mu Bugande inshuro zingahe
nuko twabonye n'umugezi niyo tuvo twavoma ni isaha izi bwo ntekereje ko mabukwe wacu hano ararwaye ndanyaruka nkaja kumureba ubwo nabo bakaza kudusura hano
ugira nyoko buko hariya mu Bugande
none si ba data bukwe bamwe ko ariyo bari batuye hano ubu harimo abatuye
niba mbumva neza muragenderana rero nta cyahagaze
genderana hano ku mupaka ahabi ni gisoro
bigenda bite
gisoro iyo umunyarwanda agiye baramufataga
abamufata bamuzize ikisugo
yuko yagiye Buganda
bazanye ivuriro hafi ahangaha vubaha ariko mbere ngo mwajyaga mujya kwivuza Uganda waba warigeze kubyarira Uganda
bazanye hano ivuriro hano hino ariko twabyariraga mu Gitare batunanirwa bakatwohereza mu Ruhengeri
wowe ntabwo wajyaga uza kwivuriza Uganda mama
Uganda habaga igihe umuntu igihagiyeyo ariko ubu ngubu umuntu asigaye araja tukivuriza ino akaba ariyo tunabyarira
koko monotere y'umupaka
ntabwo rero
ngongo iki
ubu muduturiye umupaka tutagiye kubitarira mu Gitare twaje hano ku mupaka kuko duturanye n'abaganda aba bari hano bubatse hano n'abaganda
tuvuge uvuye hano twicaye mu murenge wa Kagogo hafi na Uganda ujya kwivuriza Uganda no kujya mu Rwanda hafi ni
hafi ni hano ku mupaka ariko ushatse kwivuriza ku ivuriro ryacu tujaga mu Gitare mu murenge wa Kagogo
mubona byarabahombereje ikise kuba haravutse umwuka utari mwiza hagati y'u Rwanda na Uganda
ubundi igihugu kugenderana n'ikindi byari byiza
mujya gukorera ya amafaranga
ni inshuro niyo tuyicaga ubu turarengane tugera hano tukwambuka baturakorera udufaranga tuze turaze habana niba ari utumondi bari gukura tuze turaze habana nuko
utumondi uravuga ibirayi
ugapfa kudeyadeya hirye
kudeyadeya uravuga gucinjuro
gucinjuro
kudeyadeya urumva ko nangira urimo rwanyu nagiye ngerageza kurwumva
urarwumva niko kudeyadeya
amahanga ni ubumbye imiryango nicyo kiza turusha ibindi biremwa byose abantu tugasangira urupfu no kurama subiza agati mimpembero wibaze nawe bambe kumubano mbantu
Maracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo aho tureba ko imigenderanire y'u Rwanda na Uganda yahagaze mu karere ka Burera gakora kuri Uganda muracyari kumwe na akabagira ubusa reka noneho dusura ibyumba by'amashuri biri kubakwa
abasaza mura Ramze
kamera kamera
amakuru ndabona baje gukora uri umufundisi
Aya muyeze.
Bravo muze.
Naboneza.
Yego yego. Amakuru.
Ni meza.
Yende umunyamakuru wa radio y'ijwi rya America. Hano muri kubaka iki?
Kubaka amashuri.
Eh muri kubaka amashuri. Nuvuga ngo abana banyu bigiraga hehe?
Bakunda kujya kwigira mu Rwanda.
None rero ndabona muri kubaka amashuri bivuze iki kuri mwe?
Aya mashuri azigihe. Aje twari tuyakeneye kandi kuko nkuko kumbwiye abana bacu baje kwiga hepfo y'u Rwanda kureha mu mashiringi urabona ni mu mupaka nta mutekano tuba twizeye usesuye igihe abana bacu bagiye hepfo kubagaruka ariko aho tuboneye amashuri turi kwiruhutsa rwose ni ibisubizo kuri twebwe
ndabona ntabwo muragera no kuri rento kuvuga ngo bigiraga Uganda no kuvuga ngo abadukurikiye barumva ko bakigirayo wenda bazigira hano mu Rwanda amashuri yose
ibyo nibyo dushaka ko abana bacu batakongera kurenga ipfingi cyane cyane ziko kuwambuka imipaka bitemewe bisaba kumanza kunyura ku madowani ariko igihe umwana y'emfiriti yakanyura izi nzira urumva ko nta mutekano uhagije umuntu abafite uwo mwana
ndabona nibyumba nkabi ngahe
nibine
kimwe bibiri bitatu bine bizaba bigenewe abanyeshuri bo mu tugari tungahe birahagije
mu gihe ibi byumba bizaba bihari birimo birunganira bire yabyikayenzi nano hepfo kuri sozi naho hari ibindi yende bindi byazakurikiraho nyuma ariko ibingibi bya bidufashije gihe bya bimaze kuzura
ko mwatinze kubyubaka
nyine ni gahunda ya leta aho leta bipangiye niho dutangiriye kandi turi kubyihutisha kuko umunsi ubaye wa gatatu dutangiye amatafari ukabona igeze ku madirisha ejo tuzatangira guca amadirisha kubyo kuwa mbere tugomba gukumena rento yayo bigakaka kukiraho gusakara
ni igikorwa cyiza rero
cyane cyane twaracishimiye kandi mwarakoze rwose kuvutugirira ubuvugizi
ibindi baba hahise nk'ibikorwa remezo ku buryo bizabafasha nibihe mutarinze kujya muri Uganda
ni byinshi inaba duhaye amazi na nta amazi twagiraga
yo acigiye kingana iki muyabonye
amazi ari kumara umwaka tuyabonye umwaka urukwenda gushira twajyaga kuvoma urabona ibiyaga biri ahepfo ni muri Uganda nibyo twavomaga byuzuyemo inzoka rero urabona amazi y'ikiyaga kuyanywa rwose inzoka zari zaraturembeje ariko aho tuboneye amazi turi nta kibazo cy'inzoka kikibaho inanga atumerewe neza rwose kuvoma umugore abafite nk'akabuni k'amazi akabido agaterekaho ibishimbo yizeye ko nibijya gukamara aravoma hariya kohereza umwana wundi ukambakamba kazana amazi
mu kibazo nabagembaza abagenzi bawe kuva imigenderanire yaba mibi hagati y'u Rwanda na Uganda mwahombye iki
twahombye binini cyane ubundi mbere abantu ba hano bajyaga bajya gucinjura iyo mu Buganda bakanyura hano ku mupaka akagenda gakora agahaha gataha ariko ubu ngubu kuko itegeko riro kujya Uganda no kunyura cyane ka kuri douane ku customs bakabanza bagusinyira jeto yo kugira ngo wambuke ibyo rero kuba ugiye gucinjura hano ngo banziriya cyane ka ubone kugaruka hano ibyo byaratudindije nta mutekano bisi twagije nkuko bivuze dufite hagati yacu nawe epfo
ariko numvise hari kitazashoboka kwera ko ngo mwashyingiranye ngo mufite amaraso yanyu nawe wafite amaraso yabo hano mu Rwanda
ibyo uvuga nibyo abavandimwe bacu baraha hepfo noneho ubu tukagira ikibazo kujyayo wikandagira kandi uje gusura abavandimwe bawe abakobwa bacu bashingiweyo bishwe bacu niyo bari bakagombye kuza kudusura natwe tukabasura ariko nugiye yagenda yikandagira rwose kubera ayo mategeko yamananiza abadushizeho
mu byifuzo byawe kugitike yumva byagenda bite ikibazo cyakemuka gite
ngewe numva twagira imigendanire myiza twahingagayo nabo bakabaza guhinga inanga rwose bibaye ngombwa tukongera tukagenderana twarimaga amasoko yabo hariya nabo bakaza bakarima yacu ariko ubu kujyayo ntabwo byoroshye.
Okay mukomeze mugira akazi keza
murakoze namwe.
Muze wowe ntabwo ufite abana biga Uganda?
Ufite abana bane.
Ufite abana bangahe?
Bane. Bane biga primaire.
Uravuga amashuri abanza?
Na amashuri abanza.
None se ubwo bagenda gute bagaruka bate?
Kwebwo kuntu bagenda nkuko duturanye n'urepo. Iyo bagiye i Uganda kugira ngo ubone batashe ni kumva buri gihe guca abana nica abana ntabwo ari cyawe.
No kuvuga ngo ubabora ubabonye?
Ni ubabora ubabonye. Hano yepfo umwana agiye. Undeka mu hotera w'umuganda akaba yamumena n'impanga kujye kurega byakugwa kubona kuvuga ngo n'umunyarwanda nkuko tugera arayefo bakadufunga tugaze gisoro urumva na ugiye kurega utinyemo n'umwana wawe hoteye undi kandi wende yakomeretsa cyane we ntabwo urubanza barwakira neza kuko nkuko ingwanyu naho ahano guno mudugudu dufite ubuganda bwinshi ndi kugira ubwana barenze 40
mufite abana barenze 40 bajya kwiga mu mashuri abanza.
Ehe.
No kuvuga ngo rero niba nkumva neza nawe iri shuri nirirangira kuzura muzabavana yo bizagenda bite?
Turabavana yo biga iwabo. Kuko rero urabona ikigo cy'amashuri kirimo. Urabona ikira ni kure. Kuje Uganda kubaga ko kwihambira mbese ubwo. Ye ni umuntu ubone nkadere bwo kuje gutangiza umwana hashaka, kwiga hashaka ko nubwo wagira amafaranga aje muri Amerika kwiga. Ariko nkabo abana bacu batoya. Iyo bari kwigira hano iwabo biratunezeza cyane.
Tuvuye kuri aya mashuri twongeye guterera akajisho ku mipaka y'ibihugu byombi mu tuyira tworoheje abaturage bambukiramo.
Umupaka ngugu hano epfo urabona kira kintu babumbye cumweru ubwo biraje guca kuzamukura mu gore yikoreye inkwi kazamukura abona kuri gura munara
ndagubona
hari nabo bita cyanika epfo ho aha bikaza gukafata gutya ubwo musozi guri Uganda ariko inyuma ni mu rutuvu ahoze ariko ari butaro.
Uvuga ngo rero urenze kino kibumbaro cy'umweru ubugeze muri Uganda.
Ubu uyu urengeje gushyikirenge kimwe ubugeze Uganda. Noneho wabona aho ndi kugura bega urabona rero n'ufe nini. Nibwo kwareba uri kubona mutero ukabona ari kure ariko niho bugufi gusumba ukuntu baje kwiga no hirya.
Hirya uravuga mu Rwanda.
Uvuga mu Rwanda. Niho bugufi.
Ubu aba basaza bavuye Uganda rero.
Bavuye Uganda gucaye gacuru.
Bakora
udufaranga. Oya nago turabafata mu humure natwe turabatwara.
Mu humure?
Oya mu humure avuye Uganda natwe twabatwara.
Ko afite ubwoba. Kuva Uganda hari icyo bitwaye muze? Muraho muze?
Mwiriwe neza.
Yego.
Mwiriwe neza.
Yego.
Ubona muri mukuru tamukira.
Nothing. Muze?
Mwiriwe
se?
Mwiriwe neza.
Nge nitwa Eric bagira ubusa ndu munyamakuru wa radio y'ijwi rya Amerika.
Yego.
Ujya wumva radio y'ijwi rya Amerika?
Ndayumvaga.
Twabasuye rero mu kiganiro dusangira ijambo turi kureba imibanire yanyu
y'Uganda n'u Rwanda.
N'Ubugande n'u Rwanda. Imeze ite kuri iyi saha ndakubona na gahoro n'agakoni nk'umusaza?
Kuri iyi saha kumbona na gahoro n'agakoni ni imibereho mibi no gushakira inda. Ubu nene nagiye guca agacuro nkoreraga umuntu akamutswe kurarira nubwo ntatwe nzanye ariko ajya zatuma. Ariko aha mu Buganda. Iwanje ntatwe nifite ntawe nishoboye.
Nukuwa ngorero wowe kuba mwakomeza kugenderana?
Kugenderana kuko aba nibo bantunze ngifite akabaraga bampaga agacuro nkagakorera ntataha nkagaburira abana. Niyo mibereho mfite. Mu Rwanda ntabwo umuntu yashaka umuntu ngo amukorere ngo amukorere baradusuzuguraga arakurebwa ati sinamuha akazi. Kandi ushonje ukarinda waje guca agacura handi kandi dusize mu Rwanda amafaranga
ariko ngo haraho mudashobora kurenga
cyereka aho tudashobora kurenga nugiye kurira imodoka ari kugenda cyangwa yagera mu mujyi mu tabuniriya gisoro bakagufata bagufata bakagufunga bagufunga rero ugakurwa n'utwara ubutunzi
twara utunze ushobora kuza ukagurira isambu bakagufungura
ntabwo ari wowe utugurisha abasigaye nubwo baragurishaga bakajya kugukurayo
byakubayeho se
oya
byabaye ku bantu bawe
nta muntu wanje byabayeho ariko abenshi bibagaho bajyaga kubavana
tuvuge ugeze Uganda baguha karaka ugakorera amafaranga ngahe muze
no guhera ku siringi 4,500 kugeza kuri 5 gifeni
ndakubona ukuze muzehe
ndakuze cyane
ntabwo washingiye hakurya hanga cyangwa ngo
fite umukobwa uri mu bende ndarashingiye
hirya ya Kampala
hirya ya Kampala
uwo mushingiye yo
yajanye n'umugabo we bayigenda baje kugura masambu baratura baratunganira
bagusura gute rero bo basurute
nje ntabwo nshoboye kubasura iyo bankeneye nibo bazaga
urakoze rero muzehe na mugenzi wawe nawe muvanye hamwe
itubanye hamwe ahubwo nta nimuramuna wanje n'ubundi
eh ni murumuna wawe
tubanye hamwe nawe bwa yarayagiye kujya ngo rebe ko ya
niko muzehe nawe utashyamara amasase
jewe
je
nari ndi guhandira dutaye kwanje wa mpingaga
eh aho hingaga Uganda ufite amasambu cyangwa urakodesha
ya kaduhingaga yababegeje hakubipa kanga hadahingaga nabo bagahinga wacu
bonagiye gushaka ubukungu umukobwa nasaba gararongorwa ibyo nge bimarwa n'umukene ibyo byose byabaye bitagiye ayiwe ayiwe muko konagi Uganda muko konavu Uganda ehe no gusubira Uganda
mu kiganiro na Esther abisezerano umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kayenzi arabanza kugaragaza uko imibano y'ibihugu byombi yari yifashe itaraba mibi
ahanini wasangaga abanyarwanda kenshi bajya kwaka serivisi nyinshi mu Bugande ubuvuzi n'abana bakabatwara akajya kwiga mu Bugande kuko amashuri yari ari mu Rwanda yari kure cyane naho abangabo ku mupaka bari ariko kugeza ubu ngubu turishimye cyane amashuri ari kubaka yatwegereye ndibwira ku kwambira abana bazaza kwigira hangaha n'abari mu Bugande bose bari kwiyandikisha bazaza kwiga muri amashuri yegeye neza ku mupaka ikindi kugerekeranya n'ubuvuzi dufite poste de sante zimaze kuba poste de sante byiri
mu kagari kamwe
mu kagari kamwe harimo poste imwe no mu kandi kagari harimo indi poste utuno tugari ko ari tubiri dutatu tujye dufashe ku mupaka ndumva ari ikintu kishimishije cyane abanyarwanda bari kwivuza neza nta kibazo nta bakijya mu Bugande twajyaga tugira ikibazo cy'abanyarwanda bajya kubyarira iriya kuko babura guko bageraho kuri centre de sante ariko ubu ubuvuzi bwarabegereye n'ikintu gishimishije cyane
nko mu kagari ka Kayenzi hateganijwe ibyumba bingahe by'amashuri bishya
ibyumba biteganyijwe ni ibyumba 4 ariko bibaye byiza byakiyongera ariko ibiri kubaka ubu ngubu ni ibyumba 4 by'amashuri byegereye ku mupaka
waruvuze ngo bibaye byiza byakiyongera mise numva ko bidahagije mukurikije n'ababikeneye
birahagije twebwe icyo twifuzaga kindi na secondaire izahagera kandi kubufatanye n'abaturage na leta byose numva bizakunda byose
nabonye abaturage barubaka harimo umuganda harimo ingengo y'imari ya leta bimeze bite
ingengo y'imari ya leta irimo ariko n'uruhare rw'abaturage cyane cyane ruriho kuko ikigaragara cyo abaturage hano turabyishimiye cyane umuganda uri gukorwa umunsi ku munsi urako babyishimiye bakajya ku muganda bagatema ibiti bakabizana bagayora umucanga bakawuzamura bakawugeza aho igikorwa kiri kubera
hari igihe mwihaye ku buryo bizabyarangiye
byibuze uko twebwe abaturage tubitekereza nuko mbona urugero turimo gukora ku kwezi kwa mbere tuzaba dutangiye abana bazaba batangiye gusubira mu mashuri abigaga Uganda bazaza hano hari n'irindi shuri riri primaire kurya abana bava bakajya kwiga ni kure bazabazana hano biye satellite numva ari ukwezi kwa mbere bizaba byarangiranye nabyo
abaturage bagiye bavuga ukuntu iyo bagize za gisoro bibabera bibi bakabafata bakabafunga namwe mwagiye mubyumvaho
twabyumvishijeho dukomeza kubaganiriza tubabwira ko impamvu babafataga kanini bagendaga badaciye ku mupaka iyo ari kuyigiye ku mupaka ugafata jeto bigeze mu Uganda nta kibazo twarabagira inama kuko akenshi wasangaga benshi bajya gushaka imibereho hariya ugasanga bamwe bavuye ahanga bagiye kwa muganga hariya kwivuza bakabafatirayo ariko ubu ngubu twabagereje ibikorwa ubu ndumva nta kesi yari yongera kuboneka aho twumva ngo umuturage wacu yagiyeyo ngo bamufatiyeyo bari gutanga amafaranga
nta mubare mufite wenda mu gukuba ngo hari umuturage mu kagari kanyu mudafite kubera ko yafatiye Uganda
uyu mwaka watangira nta muturage wacu twari twumva iyo kesi yamubayeho ngo ari mu Bugande bamufatiyeyo kandi ndumva ari ibintu bishimishije cyane
ndabashimye ku kiganiro muhaye radijwi rya Amerika
urakoze mama
twongeye kumushimira Esther awe sezerano uyobora kagari ka Kayenzi muri Burera mu majyaruguru y'u Rwanda ndetse na buri wese ku ruhare yagize mu kiganiro. Nshuti bakunzi badusangira ijambo ya none nahanye isoreje, mbifuje gukomeza kunogerwa na gahunda zacu nari Eric Bagirubusa na ubutaha.
Turagushimiye Eric Bagirubusa, dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.